radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande gafandu hala mamadou sama seku jamnyali sakrabe kedibe ciagal yopugol golle president ibe ka so ngalure katti warti do wonno le bamako do kay gullurde kewde udital mbi udutaka alal bar e hande jamare de na wemba bangal ko warata ko kudeta wadi e le alhali wadi dena ko leedidi e wi honjotobe e wi honjotobe yogabe ben leedidi da hani wattenede hakkilo sanne yalla patti jadinkobe beda jibdundi roobe be yelaki feyu njebe wattu joni o e wi horejo gullira wildaf mali ana hani roobe be immono leedi mali hesundi dum woni ko ben dum dingu sembe kabaru jamen hande alal bare sapo janaler uti tande 2020 bismillah sakrabe ciagal ñaloma kulol ngalure kati warti do wonno alal bari hande yopugol golle kananka leedindi ibeka mbien sammi kanye sammin gol gouvernement o suudu batirundu mo mbien telimani martini kumpa betan law hande latike sababu uttingol lumoji e goldirde furuba habitibe jogibe laamu joni be mbien sembini dabareji kan sunjata keita do kananka leedindi udda kadana ko heban en kijado amen Christine Abibatu dra e do fostango Ousmane Yalibuli
kati service ji laamu kewdi beta ko gollatano service lampo merikati bank ngaji e services ngaji kewdi goddi an uduno damude bete alalbare handen hubere e conseil des cercles kanan kobe di services tan gonnoton wattu 10h kato gollede aux efforts en gendindi services kobe an gonnoton beta ko o le gendindi dajere an wodi himbe hewbe an gonde yaade hajuji mubben le lumongo kuyam an wodi sanne bitikaji kewdi an uditino seda tan wonno udidi damude yaldnobe yaade lumo somo wade hewbe an doggan hodde cuudi bangé d'accord de soldats et nodirtende kan sunjata keita to hore jule ni noddirteedo kiddo joni e kanankobe meden hewbe goode juude hande denagu nokku o ana wondi e daranede tatteji natirde e yaltirde nokku o fu tawede ley d'accordé des soldats en hewbe ke daranade denagu nokku o du wonno ko militaire en yogabe kan o kollitiwide micintinde wiide de d'accordé palanonde kenyen hande himbe ana baa jabbade ley mun
ele ko bammi hala yaso bibe leedindi alhaali tampere woni ko matete non le dande ibeka fadde mako men yopude golle kanko kananke kiddo ben holiti wide gilli mo jogani leedi malindi leeruji seden tagal ko yopi golle ko woni ko ben mangal pade embe joini gubal mabbe ben lamu hakundejo ele watangol hakillo kal ben kabaru talki indi leedi mali sinni hakunde leede godde kadanna ko habani en ben mahamman baba kunta e do fostango Ousmane Yalibuli amnata jan
mi wanya fe go to jilli en e leydi ndi hokkata kan dun non hollitiri kananke leydi Ibrahim Boubacar Keita hanken e yaltugol makko telimali e lesef makko ibeka holli wiide mo wawa subade non o hollitiri kedo demmo
mi didi be o wattu gon en joni barkininde bibbe mali fu do ko babika e golle de idubi hollitiri ndi wiide dum en yopi laamu laamu pawi non do horam fu do kuddeji won e do mo fu bangal hakki fursude soud assemblée nationale kanye gouvernement
habitibe wobbe gollangal be mbaji binimo mo yoppa sallinguru o du wonno fananna gol ibeka fano e bavi waldude mali e tiida laaji di goni mudum joni di le comité national pour le salut du peuple CNP holliti wiide jo inan laamu hakkundejo bawdo bamude laawi fa woteji di ngada no yaawiri e no haaniri kedo den colonel major Ismaël Wagé kanko ni porte parole comité national pour le salut du peuple CNP ko sifi dou hen
a compter de ce jour du
19 sappo e jeenay lewru utu hitaande 2020 keri leydi mali dow e leyfu uddam faado dabere heere bama couvre feu fuddan 21h fayaade 5h bete faado dabere heere bama service ji laamu jukina golle hanbe ardaade di golleji gulliran no wira sariye leydi men mi daarta e baale société civile kanye baale communauté ne dak e politikaagu ngara tawta mi fami gullida yalla laamu hakkundeejo do politikaagu ana joine woteji laabudi ngade do wadirde di democratie kaako do dabareji kabaruji mali kisi
timmode majjun comité o baltidi hakkilaji yimbe be gollirde forobaje de keddato gollirde no haniri e golleji mabbe hakkunde leede de dun tokkan wadude
hobe ngoni be do yimbe chaminbe laamu ibeka be beten law hande won ko bibe leedi mali njihi yesoji mabbe officier en joyon pilibe tabal jondum ni go mabbe bamde hala yeso bibe leedi mali keddan nako hebanni en Mariam Maiga e do fastango amnatu jall
laral bare hande wakkati nay yande jabbori ke sirmaaji sappo e joy won ko bibbe leedi malindi andi e suudu tele mawdu ndu habbitibe hesube murtube be e yimbe babbe fedde mudun en nodditende comité national pour le salut du peuple be ngadi yaltango mabbe arandew be yimbe joyon be gonnon be fudun be colonel en ele mabbe colonel major ismaël wagé kanko mo jokko chef d'état major to l'armée de l'air to kanko woni jottino kabaruji de fedde do bangé makko do colonel maliki jaw kany woni komanan jokko mudun to kankati to kambe joddi be tabangal be habbitibe wombe an wonno hen do woni colonel sadio camara kanko mo directeur kido to plitané militaire kati gartudo jonen duude risi jangoyde colonel modibo kone kanko mo état major garde national to kany asimi koita gondo to l'armée de terre kati to le o video habbitibe wombe kasen an jihe hen do woni horebe gendarmerie police power de l'armée de l'air so be yimbe murtube an anda dun heddi fa han latare tidalla andudo hon woni horejo fedde CNSP e lewi yogabe colonel maliki jaw kany woni horejo sabi kanyun lati arandejo hollede ele bewe andede lewi wobbe kasen colonel sadio camara kany woni horejo
nanna yonki fuf heddaki fe goto don barmali ele bamgol lamu esembe nyande sapo jetlur out e wi fedde CNSP e lembian kawtal mabbe ndokobe kabaruji yimbe feddende nandarda bibbe leedi mali hinade hajuji mun en e gollobe goldobe furbade donno yo pudita golle nyande alkamsare noga lewru out hitande 2020 bangi goddo donno be jetti sanne bibbe leedi mali e kanye tinnari mabbe hinade demokrasi fa hande ele kabaruji di ciagal yopgol golle ibika gollede furba ben e gornobe ko mun en hewbe uditaka hande le bamako do ka lumoji e gullido yogaje kay ben uditi no haniri tidala fuf wada ka ben e ben yimbe le tidala fuf dun wala non e le jahul e garo yimbe e le circulation ke don ko bani en khalifa goita e do fostango amnata jall e usman yalbule
cité administrative gouvernora fayota de mairie district bamako o kany e nokkuje kewde gollirde uditali bete alalbare hande gollir yogaje golonoje ko mudun dun keddi ko uddaade beete hande non hollitiri on neddo gollowo e le gollirde kero demmo
fu wadri do famu wala fu ko hule kasen min ko kulami yalla leedi ndi jukiranina sabi worbe kango tidal ngodudo ko dum watte ko nabata leedi ndi yeso won warbe gollude won be ngaray mo waray fu kanyu andi ko haddun min mi andi ko waddi kan
lumo mango bam ko to fe hunde ka wajitaaki e golleji no wowiri soto be lewi mabbe ko wadata ko ka wadi wakkati joni o waylitingol mali an haani kero dembe
ba je travaille
tongol lammi mali yo leedi talkari non sini a hedde ke juudi hono ngatta fa mbuna kureji ma lamu o timmi goddum fu wala kase ko milte joni fu yo mali keso mi ngana golla do golle lamu mi ngitira mi ngara nduma sutude jaaguji amen yalla ana dañe ko min kibbi ngatta e jibaaji amen ko wadi kenya dum ana wono hadde mi wadde dum hande sabbi do kuli seeda
e circulation ngaji di yimbe yogabe kulliti ana belti ko kananki leedi yo pisal nguru o kaabe kolliti metti mabbe no dum wadirani kede dembe
mi adawa yaade ngara no weldima jamma heewa le yawara o be fu kulino horjo leddi nangama ko min domi joni fu perde bibbe leedi mali buba yawara o ana yafi ka afama wonko wodi le gennindi yopugol ibe ka golle latnaaki mi juujure
kolliti de wiire tan bonanaaji kewdi wadi kenyen bamako do tiagal ko kananki leedi kiddo o nangako
le kede leddi dejere heftama ka non min yimbe le hewbe nambe badi ko warata ko kedan ko man en zilat kulbali du fustango amnata jal
kulikoro esegu yimbe galle be ana kinni hajeji mudun en no bowirni bete alalbare hande ka dun e tawede nokkuje tonde ana bubi woni ko walda hononi kayni tiagal ko majereji wadi ton hanken hollude be beltike e gal gollal le region o somotobe kanye sottobe ka ana jokki gollal mudun en bete alalbare hande ka ko wartata bangal bank ngaji di kafu uldike le region o hono majjunto region segu mopti kanyi e tombaktu e di region ngaji bank ngaji di ka gollali hande le cercle dire o le region tombaktu o yimbe tombe ka kolliti wiide ana bemba e tidala godudo e leedi ndi joni o fa han e le region o e jaara nyafunki yimbe tombe ana kindi golleji mudun enno haniri nombe kollitiri le region ngaji gawo minaka lewi yimbe tombe alhaadi godudo e capital gal ko hewe yimbe ton andana dun
eley sefgol mabbe beta ko o yimbe fedde CNSP le mbiyanna leni dati dabareji ndenagu hono couvre feu iwude 21h yade 5h du matin e wi ho jotto yogabe der ndedo dabareji na hani sanna yettede ele odo wattu lam hokkunde joka non be holiti wiide an hani kabaru jankobe wattina hakkilo potti be beda jibude leedi ndi mahamadou juara yusuf sulog hore jo gullirde gaya kedana ko hanne e telephone fati yatara e do fostango ousmane nyalibuli
lei hon o wattu bandiya ko ana wawi beydade an hani wade law service ji kuminide martinde kumpa fa denago hebe beydene sembe ana hani be leddi woni juri mbé handem be kunje hore ko yayi tawe wattu fu kuminibe martinde kumpa ana gattani do hakkilo yawara gube terroriste en kanya hala ji mubben e gube godde jidde wadde ko boni sabe no leddi ndi wori handen mi ana kani haybede mangasiji kabode uditama kenyen mangal padde bami kake kaborde fa darano imadaraji mubben gadidi ana hani de kaborde tete ngatte limangasiji di mangal pade humani be denagu yawara himbe e jawdele mubben imo ndaro ngada lugungoji
ko rewbe don tani be yo mbien heptagul jam e dejere yiriwira leedindi e kanye mbien habbo hakika fawde en jibu jawdi e wi horojo gullirde wildaf mali rewbe be na hani darnaade ti allahji leedindi bintu funu samake holti wide dum yata fe tiagal nargul e golle e le mbien gullirde modde be de rewbe kedanna ko hanni e telephone no mbien aishata walsu une fois et deux fois tango amnata jan
min kollitan metti amen e gal gollal kami don e maggal banga rata de rewbe nelabe midon kani laninanade e hannede fano min bawi wallirde be no haniri hakkilaje men malike so hani mu'inede o gollal mudu rewbe mali tawete hen ko hani hande ardorede du woni bangal ndenagu ku jokki dun laawi fana kani bamede fa region ngaji di laawi mudu mu'ine tawe anana no lira tobere mawnde kasen joginde sembe du woni ekol ngaji di idartine ngollira no haniri ko buri dun fun sembe woni cellal ana hani seminede cuudi chawrirdi ana kani mu'ine de sabi kanudi di ana pandido mali do won tobbe yogaje ko minen rewbe mali min jogi bangal mu intingul leydi ndi
studio tamani yo pabal lamu leydi Suède Danemark Suisse et fedde leydi Europe
dun timinta kabaruji amen hande mbiyan do sede yotor meden wowande studio tamani